ne jiro sawanga munana de munyombe wange nebase ne mpulira omuntu angamba njo wange zukuka opone peni n'olupapula owandike ebyengendo okugamba enkyawo birangirire ku nguudo z'ekibuga nakedde ku makya mu bantu bange ne ngamba toneho zijjayo ebidongo nangirireho omwaka gwa mukama eri abaana ba mukama nze mumanyi soogeza katonda bana bamwogeza ebyakajanja bino nabijjidde ddala 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 mukama ka mukama mu myaka mubeeramu omwaka ne musaawa mubeeramu esaawa naye guno omwaka okujja gw'abaana ba mukama amasavu gagenda kkalira bantu bangi bagenda kulokoka ate mwattu ne bootasuubira bagenda kwatula malwaliro gagenda kkalira agenda kuwonya buli ekikuluma n'abalina siriimu bambi muwonye bw'ayogera katonda bannanga ekimala kimala sitaani atuuse wakuma ajooza abasumba bakuno ng'omuwendule bwe nasirika n'olowooza twenkana guno nasituka naawo n'awulira falawo n'embalaasi zejjukira mu nnyanja amakomera gagenda kweggula enjegere zigenda kutuka bw'obakkiriza bye ŋŋamba kampulira akalulu nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja akkiriza okuzimba ku nnyumba kale mugunoozimba ogenda kusasula amabanja bw'ayogera katonda ofise weezigula n'emmotoka olwosinza erinnya lye akkiriza okugenda k'ebweru ndaba ennyonyi yeerinda munsaba amawanga n'agabawa bw'ayogera katonda bizinensi ezibadde zaafedda na ne kapita weddewo nze nkulaba osuubula china muguno okujja nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja nalabye mukama ng'akutolweyo ayera buli ekikubuza emirembe n'egina emikwano egy'obulimba nga gyonna gidduse ndaba olujjo oluggule mu maaso go yingira osikira ebisuubizo amaaso go bye gatannalaba n'amatu go bwe gatyo oli magamaga ku kkono ne ku ddyo noonoonya ebyakutiisanga olyebaka mirembe mu njuuyo bw'ayogera katonda nangirira omukisa gw'essente mu maaso go nga buli ky'okola kiraba omukisa gaggawale oyambe n'abaavu bw'ayogera katonda yasuulibwa ku mugga nga musa omuto oli mu kibaya abambi oseerera laba muwala wa kabaka azza kulondawo abadde asemba gunakulembera n'abadde ku ttaka alitula waggulu nze katonda waaba balina omubiri waliwo wekinnema nangirira omwaka gwa mukama ogw'okuganja nangirira embaga yakitiibwa pasita bugeme abange nninga alaba kale katono nnyo ng'omukono gw'omuntu naye kanaavaamu ekire enkuba ey'amaanyi awabadde eddungu wabeerewo ennimiro na buli afukirira alifukirirwa balabe bo basaasaanirenga makubo musanvu bano abakulu gamba sekeredde teriddogo ekyani atakimanyi katonda weereza enjoki mu nkambi zaabwe gye bateeseza terikyakulwanyisa eri obulamu bwo kasale k'omubiire kakaba omuyonga na buli lusozi oluli mu maaso go kaluseetere katonda atta enkwe z'abagerengetanya buli lulimi alusingisa omusango balyoke boogere ab'amawanga nti akoze binene akamwako ali kajjuza enseko oli baamutwe omukira guvuddewo buli kyataasimba mu ggwe taata alikisimbula akuwa obugagga obwakwekwewala ensi ekuŋŋaanye ew'abaana be olibeera mulamuso tolifa kola emirimu gye nangirira omwaka gwa mukama ogobu wanguze Ndivu mama gumba gote kalimenye kawa yogira katunda Nangirira umaka kwa mukama wabwe mirembe Nangirira umaka kwe sate kwa badomu kumba Agamba ndi kukusohula mumu nange tolifa Nangirira umaka kwa mukama ogwo kufumbirwa Nangirira umaka kwa mukama ogwo kuzimba Nangirira embaga yechitiba Pastor Bugembe
Bagukoyimbe
Baguka
Bagukoyimbe
Namba kwe itaga fizika Tama zoku sasula
Bagukoyimbe